sukaɓe jokkolɓe heɗotoɓe studio tamani on keeɓi faamu ɗum yo heeƴogo kertineɗo gonno min Ousmane Ñalbul woni noon ɗo meɗa tawdaɗo e Mahamadou Sama Sekou Sembe Sekou hono gorruɗa
Ousmane Ñali Buuri hayrenke joom waare mine selli anne darde ñorokoɓe no mbaɗɗa
bisimilla bas wala he am e kabaruji ɗi ɗum woni ko joguiniɗa sukaɓe jokkolɓe hannde
mbiyan hannde memon haala Noël o andi kamɓe chrétien ɓeɓe yambini ɗum no fewiri banggal mini magdun e cakkita hitande gonɗe muɗum ndenno sukaɓe patimila fuf ɓe gatta batte heɓude mbiyan kalisi hinnade nde ɗo hiro mema haala muɗum e mini maggo en timdiran mbiyan yewtere Sembe Thialdi
Sembe Sekou chrétien en Mali jambini alalbare nogo e tati lewru décembre ndu yitmo wuri wargol aduna annabi Isa
non tigi hayreke jom waare ɓe gaɗi dowuji kewɗi fewde hotogol jamma nder leydi Mali andon ɗum ɓe kollitti hono fuf ɓe jambinta 31 décembre ɗum woni yambere cakkita hitande nde keɗɗanna ko mbiyan Julie heɓani en dow fasitango Ousmane Dikko
julde nde garɗi sogaga ka yo yettude lamɗo tan ɓe mbawi puyan wari ley moƴƴere e cellal yo leydi men Mali wartu e ley deƴere fewde e 31 noon yo mes o tafen jangude e ñagade lanɗo fa hitande hikka nde laato moƴƴere min gari église miɗen ɗo hano on du somin birfike cuuɗi janjere fu ɓuratani
Sembe Sekou sukaɓe kadiolo dukki iƴam suudu docteur gendi ndi alkamisar ƴaɓɓine nde
hayreke joom waare fana muɗum wonno heɓande ñakkugol iƴam gonɗile cuuɗi docteur ɗi mbutuji capanɗe nayyi gondi ko heɓa e oɗo kabar o
a ɓe sukaɓe jokkalɓe mbiyam ɓe tiyabo kamɓe e golle ɗeɗo nafa sanne e caggal ɗum Sembe Sekou sukaɓe l'école janngoɓe jande dow dowre ñangi sanne ley yontere nde janngoɓe université kabala maaje ke alkamisar ƴaɓɓine nde ɓe kolliti metti maɓɓe fewde masiba ojidu lawol kabalangol
non jati ndenno gilla université urita mbiyende ɓe mbi sukaɓe lokki sappo e ɗino kiddiki hen e janginoɓe ɗiɗon ndenno ɗum fu e ley accidentngaji ɗi keɗno kanko Sirou Tarawde kanko woni mbiyen hoorejo fedde AMFLSL ko hanni Aissata Diarra du fasitango Ousmane Dikko
depuis notre arrivée yide nde men gari kabala warde hannden noon min mursorama wonkiji kewɗi yo ɗum waɗi somin jiɗi yimɓe Mali e laami eɓe mum fu andana ko woodi dow lawol kabalangol min jiidino e laamu o ka wala fu ko laati yo ɗum waddanimi hollitinde metti amen caggal nde majere noon kala martanan kumba ko ɓuri ɗum caggal
jaran yewtere meɗe mini mag nde Sembe Sekou le timmode hitande gonɗe janjereji ana godi tatteji fo
non tigui Ousmane Ñali wuri anda sukaɓe patti milu koɓe gatta yalaɓe keɓe kalisi hinnade nde ɗo yambere mbedde kabar ɗu jati mini mag amen yontere nde memi kabar muɗum keɗɗenna ko kaw ko heɓani en Imran Akilou Mayga dow fasitango Alcissé e Ousmane Dikko
sa a jiɗɗo wadde julde a waɗan ko mbawɗa fo yalaɗa heɓa kalisi min kam naro kalisi tan fami waɗa julde
golleji sukaɓe ana gondi e hewde e cakkita hitande nde julde walana mo jiiba mum juuli e wi sukaɓe yogaɓe gaɗen ko watte fu yalla eɓe keɓa kalisi noɓe julda yogaɓe ɗo hakkille mumen ana haali ko sesidare henne hen keɗoɗen ɓe
sa jiɗɗo wadde julde a waɗa ko mbawɗa fu yalla aɗa heɓa kalisi le e julde nde miɗe cooda coofe e kulleji fa heewi 31 o kamaru julde waɗira jogade mutugaji e wadde fijoji ɗo laawi le e ɓattagol junde yimɓe fa heewiɓe gollataɓe fu yaha wujje surtout sukaɓe ɓe gollata fe hunde
ɗum e wonde juldeji cakkita hitande nde ana gaddana kutteji heedi yogaɓe hono kasaraji lawol fawarde e golleji bandiyako e wi gollirde direction régional de la police bomo ko ɗo sukaɓe ko ɓuuri hewde fu yo ɓen goni gandeteɓe isaka be sidi be directeur régional police bomo ko ɗo wonko sefi keɗoɗenmo
le wakkati momi goni o kaddi immagol daragol min goni minɓe daraniɓe ndenagu le district bamako ɗo yotade police gendarme fu ana waɗa ko wawi mi ɓeydi contrôle ngaji lugagoji gatteɗi ñalawma fa yottade jamma ɗi ɗu ɓeydama ana tiiɗi e juuɗe yimɓe sendude soifa pétard e soifa malfa bandi en ɓe ana wawi mulade e ɗum fa waɗa bonandaji min nardi yimɓeɓe fu surtout sukaɓe rento min narda yimɓe ɓamoɓe doro e yimɓe ɓamoɓe moɗe ittoɓe yimɓe ɗo hakkillaji mum ɗi farto do laawi
kasaraji laawi gaɗoji wattu juldeji ɗi ko ɓuuri hewde e majji fu yo sukaɓe yimɓe tippiɓe duuɓi mbajo sukaɓe yalla ana gattan hakkillo wattu julde nde
a Sembe Sekou saraɓe ko kaali ɗum gongono jambinen ka gattenen koye meɗen
hakkille
kabaru yambereji fa hannde heɗum woni ko woni ley balɗe garoji de hono kabaru jengoji
en jion ko wiyete classe fédérale communication landinan concert modo nyandi chapantere go lirdi samtu kulkulton e do datul mongol mbiyan sere meri mabbe o mbiyan be cultivide burki ko wajimbina woni bodejo balejo kanye balejo e mbiyan danejo joge anda kun sabe
ayo non jadi fare jeggiten dine gala saint sylvestre do an hand wad hotel seraton don himbe horsinimbe glamour e jimi tawetebe ton garan yimana himbe dj tawete ton kanye e ngadobe kulleji kaydi nidi
non tigi ousmane nyalbe mbiyanno hiro ko wiyete pro e biddo wadan mbiyan nyande alkamsar di leru janvier hitane 2020 nokku baramundi fuddan wattu 23h bien suraabe kay en wawi nadde mere mere fa yotade wattu 1h an dubbe kuliti
en jokkina fa hande sembe seku jangobe noddire black and white msg an hani wadde tati leru janvier 2020 le nokku noddirte do père michel nyari la fudda wattu 17h timma wattu 22h golleji dibe anni wadde le hen ana hen e gospel show dine gala joda halaji ko jidda fu e yambereji goddi natugol mudum yo budi temdere
budi temdere
non ni ko
dudu yafjande mi yonto biblo store dun kanko fati kwate on hani wadde to mbiyerno hero nyande aljumare tati leru janvier dum fudda wattu minu ya
ah don jengoji yambereji ana godi tateji fu le chakite hitande de sembe si
fa temdere
ha bismillah en jaran joni kabaru haro chaldi sembe siku kabaru haro chaldi joli ba ase an hani fidudo e alan jango horonya e to konakiri to pide pawide do kup ka fo nyaloma tata bo phase de poule
non tigi mbiyan ousmane nyali buli haare ke jomware ti allahji yoga e tawde fu dum woni joware en yoga bamube hatta mbi njahan kay famdi fuf be keba machine dum woni ko holliti secrétaire général o wandi dum na ousmane nyali buli jati en ketto secrétaire général joli ba ase modibo koulibaly e do fajitango ousmane diko
wala to pide ballon tide sabe min kawran e fedde mawnde du wawnde piide coupe d'afrique yo fedde heewno barkanaako e bawde fu min gandoto de no ma bawri ka fu fay somi den jogi barmo farde piide de dum e wonde non min gadan ko min baawi fu famen kollita bel ko haako amen so Allah jabi
e sembe seku mermila dewral wadi hakkunde ministere humnide haro chalinde e horebe joli ba ase ministere den ani yobude kalisi ko be joli ba ase yeyno egypte na waro e milioji noga e didi dewral on wadi hakkunde mabbe
ah mi dun kay jamjaati sewti be kawdi do goto
ay bismillah e championnat national ligue 1 joli ba ase fi matchaji mun didi di fiayno alkamisare sappo e jena e ala noga e didi lewru desembre ndu
non tigi ousmane nyali buli be mbiyan kibi kawdi defu dun fewde as be be ngadi didi e gotel fewde e mamaria yo tati e gotel
non jati sembe seku se jokini kabaruji di dum wodi programme hum wodi nyaloma sappo e didabo championnat national
ousmane nyali mbiyan kawrte kewde nangodi jango alan wattu 15h30 tafuna mbiyan sabana motti us buguni mi mondiran jokka hen bakar jan e kanye avenir de tomboktu so wattu 16h yottima asom e gbian usc kida mi mondiran so 18h yottima den asb bisminta soni ac gaw
sembe seku ko mila kabaruji di do kadote en maji hande na
a
jaram
ngon joti sukabe fuf di tagal jun
e sakirabe hedotobe studio tamane sukabe jokolbe andon kabaruji tous o garan waran jukininde kedde hedade